chante.
Joy.
Eternal Africa.
She get the money. She get the money. If you get the money, you just spend the money. Me you spend the money.
Bia yangu, hela zangu, bata langu, unanuna nini ndugu yangu. Siku wizi silali na kesha, mapenzi siwazi la pesa. Ukijona mzuri wasepa, kudadeki sitaki pulesha. Mbona inakuma,
pole, pole.
Natumia hela zangu, sio zako,
pole, pole.
Si uliniacha,
pole, pole.
Sasa niko na rafiki yako.
Pole, pole.
Spirit mix.